garowe waxaa maanta lagu qabtay doorashada xildhibaanka aqalka hoose ee beesh ugaar saleeban kaas oo lagu soo celiyay Puntland waxaana maanta doorashada ku guuleystay Cabdi Maxamuud Umar oo horey loo soo celiyay wuxuuna ku guuleystay codad gaaray 45 cod iyadoo la tartamayay Maxamed Cali Madobe oo isna helay 6 cod xarunta doorashada ay ka dhacaysay waxaa ku sugnaa xubna ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo heer Puntland xubna ka socda Unsom iyo sidoo kale korjoogta caalami ah guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqday natiijada doorashada kadib markay soo dhamaatay cod bixinta
Cabdi Maxamuud Maxamed iyo Maxamed Cali Madobe ah waxa codaysay qoyay inuu noqdo Cabdi Maxamuud Maxamed waxa uu guuleystay 44 cod halka Maxamed Cali Madobe Ahmed uu ku guuleystay 6 cod sidaa daraadeed natiijada doorashada waxay noqotay inuu Cabdi Maxamuud Maxamed Maxamed uu ku guuleysto kursiga nambarkiisu yahay DRP Ebreer Hal Ebreer Puntland sidaa daraadeed waxaa leenahay hambalyo mudan aad
Gudoomiyaha guddiga doorashada heer Puntland Nabadoon Khalifa oo Cali ayaa hadal ka jeeday goobta doorashada ka dhacaysay isagoo faahfaahin ka bixiyay sababta kursiga loo soo celiyay iyo guusha marka la uu ku guuleystay Cabdi Afduub
salaamka badi waxaynu lagu dhawaaqay natiijadii doorashada halka ka socotay kursigii gadaal loo dooranayay natiijadiina hadda sidii uu sheegay Cabdullaahi 45 cod iyo 6 cod ay kala noqotay marka waxaa ku guuleystay kursiga Cabdi Maxamuud Maxamed marka intaa ka bacdi wixii aan isdhihi lahayn iyo khudbadeenu way noo dhamaynayaan laakiin waxaan jeclahay inaa waxay nala joogaa ergeyga ugu sarreeya United Nationska Puntland Howard Bell iyo gabadha u qaabilsan iyadana Unsom xafiiska siyaasadda Suzuki iyo Master Abdisamad Beliyo marka iyagaa waxaan rabaa codkoodii inuu yiraahdo Howard Bell marka welcome Howard Bell
musharaxa ku guuleysta kursiga beesha ugaar saleeban Muuse Saleeban ee aqalka hoose Cabdi Maxamuud oo isna hadlayay ayaa uga mahadceliyay ergeyda qaabka u doorteen iyo sida doorashadu ku dhacday isagoo sheegay in wax u qaban doono beesha uu matalayo ee dorotay maanta mar kale
dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Howard Bell oo ah wakiilka qaramada midoobay halkan nagala jooga iyo waftiga la socda iyo labada gole dhamaan iyo ergadii ee codaysay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa kuwa aan i codayn iyo kuwa beesha ka tirsan oo laftigoodu aan ka soo qayb gelin dhamaantood aad iyo aad baan u hamalyeynayaa waan filayay inay sidaan u dhacayso maxaa yeelay arrintan tii hore si sharciga u dhacday oo sifaa sharciga waafaqsan si qaldanna way ku soo noqotay dhammaan haddii kontum iyo kow ayaa ay codaysay laakiin haddii la dhihi lahaa beesho dhan ha u codayso beesho dhan waa isla sidaan aaminsanahay maxaa yeelay waxaan caddaynayaa beeshaydu inay jeceshahay aniguna aan jeclahay waana wixii aan ka filayay codkan waxaa soo celiyay madaxweyne madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas yaa soo celiyay isaga oo maxaa ku ilaahdaayay u arkay markii lagu cadaadiyay guluhu ay ku cadaadiyeen uu kamid ahaa sidaa darteed aniguna waan ka aqbalay in aan ku guuleysanayo beeshaydu ay raali ka tahay aad iyo aad baan ugu qanacsanaa haddana waan ku qanacsanahay waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
wakiilka ka socda xafiiska qaramada midoobe Unsom oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in kursigu ahaa kii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka hoose ayna maqnaati ka ahaayeen doorashada maanta garab ka dhacday qaabka u dhacday
and I should stress that the United Nations is not an observer at this process but we have witnessed many of the contests that the procedures that have been followed at the during the contests including the one today have been very good, they've been very proper, and they have been transparent and accountable. So I would like to congratulate everybody concerned for that. Well, why don't you translate?
Subax wanaagsan ba ka ugu horeysa marwooyin iyo mudanayaal. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo mudanaha ku guuleystay kursigan maanta loo tartamayo, Cabdi Maxamed Maxamuud. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo iyagana guddiga doorashada ee Puntland heer gobol iyo labada xubnood ee kala jeeda guddiga doorashada ee heer federaal sida wanaagsan oo shaqada ay u socotay. Kursigan maanta waxa uu ka mid ahaa ama uu yahay kursiga ugu dambeeyey oo soo gabagabeynayay 37 kursi oo looga tartamayey Puntland ee heer federaal. Anaguna intii hore iyo kuwa haddaba oo maanta loo tartamayay waxaanu ka ahayn markhaanti oo waanu joognay. Waxayna ahaayeen wax si fiican loogu tartamay, loogu kala guuleystay, si cadna ay maxaan ku dhahaa doorashadaasi u socotay ama ay u dhacday intii lagu guda jiray.
So let me just conclude once again by thanking everybody here. I should thank the delegates for coming in and voting today. But just as a last concluding word, to congratulate Mr. Khalif Ali, the chair of the seat. It's been a difficult and arduous job that he's had to do over the past 2 or 3 months, and I think he should be congratulated and thanked. So thank you very much, everyone.
Gudameyntii waxaan rabaa inaan halkay kaga baxo inaan u hambalyeeyo ergooyinka iyo cid kasta oo kasoo shaqeysay arrimaha doorashada. Sidoo kale waxaa isaguna mudan inaan si gaara ugu hambalyeeyo gudoomiyaha guddiga doorashada ee heer Puntland, Khalifa Cali, oo runtii 3 bilood ee lasoo dhaafay shaqo adag oo dhib badan kasoo shaqeynayay, ayna mudan tahay in maxaan ku dhahdaa loogu hambalyeeyo. Aad baad u mahadsantiin dhammaantiin.
Caaqil Axmed Xaaji oo ka mid ah caaqilada beesha ayaa u mahad celiyay guddiga doorashooyinka, wuxuuna ka hadlay soo celinta kursigan iyo qaabka u dhacday.
Maanta waa weyla kaaciyo weeye. Waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada heer federaal oo ina kala joogaan wasiir Qoorsheed iyo Cabdulaahi. Waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada heer dowlad goboleed oo u mudan yahay guddoomiyaha Khalifa Cali iyo ku-xigeenkiisa iyo xubnaha kale. Waxaan u mahad celinayaa wakiilka UNOSOM Howard Ben iyo Cabdisamed iyo gabadha Subsub. Waxaan u mahad celinayaa murashaxiinta kala guuleysatay xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed iyo Maxamed Cali Madoobe Axmed oo laga guuleystay. Waxaan u mahad celinayaa korjoogtada, waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda, waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida, waxaan u mahad celinayaa cabaasha beesha Ugaar Saleebaan, waxaan u mahad celinayaa ergada beesha Muuse Saleebaan. Mahad Alla kadib insha allahu tacaala waxay markhaati ka yihiin maantay iyo awalba in maantay si xaq ah oo xornimo ah loo doortay xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Siciid Qoorsheel ayaa ka hadlay doorashadii ka dhacday Garoowe ee aqalka hoose iyo weliba kursigan la soo celiyey.
Hawshan waa hawl ayna hore u galay, haddana mar inagu soo noqotay, wax kalena ma ahayne nidaamkii habraaca sidii loogu talagalay in la raaxo ayaa intaasoo aan hadda magaalada kor u soo sheegay halkana soo istaagay ay ahayd inay si toosa u wada fuliyaan, kana maqaatay kacaan caddeeyaanna inay sidii hore u dhacdayeen kaleeto. Marka iniga ka maqaati ah anagu hawshii sidaan ugu talagalnay oo naloo soo furay ayaan ku daadihinaynay kuna soo gabagabeynay aakhirkeena uu maaragtay musharax uu kusoo baxay Cabdi. Waxaan leenahay anagu haddaan nahay guddigii kayimahay federaalka hawsha cabaadii soo socotay oo waqtigii loogu talagalay way dhaaftay. Hadda kursigan wuxuu ahaa kursi dib loo soo celiyey oo anagu aan weliba hawshiisii haddana mar labaad hawl kasta oo la qabto kulli labadeeda dhinac ay leedahay laakiin waxaan in goobjoog loo yahay hawshi in sidii ugu fiicnayd lagu qabtay
maxamed lakiman radio daljar garwe